jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare capantati lewru octobre jenna yamde ƴaɓɓirima silimaji sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor woygol kanko noddirteɗo no humjiro won to ɓuggui jamɗe to sikirabo compétitivité armée o holliti wiide wona kañum waɗi bonandaji ɗi kasen fewde ɗum woni civil e mbaraɓe les région moftile nokku noddirteɗo Libé les majjundu ɓe mbi kondial no gondi e wadde ley hen nokku noddirteɗo Diaka Ba iɗum ley laamu Bafoula Be wiyama mawludu ndu ɗum yambinama toon ley al ɗum woni keñanoɓe kollitiri wiide hankkere kamɓe kaɓe keeɓi yambinde ley oɗo nokku ɓe jeehi duuɓe juuro yiki yanani neɗɗo maɓɓe mawɗo noddirteɗo Alhaji Salim Soare. Kono ayri banggal remde haaɓurima ley leydi meɗendi hitande hikkande ɗum wondi e jippade sanne caggal koye kamɓe hanɓe remde ɓe ɓe gondi e wadde murtereji mabɓe mbi ɗum wawi latal sababu du soko nayri banggal ko dabaji ɗi ñamata ɗum woni biɗƴe kañam fa yettede nebantiga ko yimɓele nawtirto ɗum jippo sanne ley leydi meɗendi ɗum wasa heɗede ɗi wonono sembe kabaruji ɗimin jogini oɗo bertande ndi bisimilla moɗon e heɗade armé o holliti wiide bonandaji gaɗaɗi kasen ley wuddu leydi ndi hono ko wiya kamɓe gaɗɗi ɗo bonandaji ɓe mbari toon civil en ley wuddu leydi ndi ɓe mbi wona kamɓe gooni caggal ɗiɗo bonandaji ley majjunduɓe gaɗɗi ley hen communiqué ɓe mbi heɓe gondi e waddoni immadaraji fa ɗum laɓɓine fa keɓen fantade keɗɗen Mamadou Samasiekou.
E ley communiqué ñande alalbari nde chef d' état major mawɗo habitiɓe ɓe holliti metti makko fewde e peneji bonnoji inde larmi Mali e sawbinde metti yimɓele ɗiɗo kabaruji ɗi fa hande ley communiqué o holliti armé Mali waɗi bonandaji cattuɗi wara horeji fewde hakke sappo civil en ley wuro Libé commune Bay région Mouti ñande noga ɗi lewru octobre. E ley talkuru ndu chef d' état major général o anditi jaati wiide immadaraji habitiɓe gaɗama le oɗon nokku o ka jaɓali fewi ko hulta bonandaji gaɗama fewde e civil en ɓe ko fadde makko ɓeydude hen wiide koore ne gondi waɗede yalla ɓeydorde faamu dow kala bonandaji gaɗaɗi. E wi golirde humaninde kabaruji larmi Mali dirpa fanda ɗiɗo pineji ɗi yo watude terɗe faama en ɓe banggal haaɓo mabɓe fewde e terusi en. E wi hoorejo ndeɗo golirde dirpa jarankuni golle larmi yo hinnade ndenagu jamare nde e kañe guineji mabɓe tawene fedde tabital pulaku holliti ko golla ko suɗanaki fay goto. E wi hooreɓe ɓe noko e nayon civil en fulɓe anay ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo e kañe rewɓe taton goni e manggal pat en leydi Mali mbari les région Mouti toon.
Le on ɗo wattu fo kanko laamiɗo laamu hakkudejo wiyama o yiide yoga e pelle haala nana e gonɗe ley leydi meɗendi ɗum woni fedde tabital pulakunde fa yetto jinaddo kon kañe fedde nde ɓeɗoddata irganda wakkande mo yiidno e ɗeɗo pelle tati gonɗe ley leydi meɗendi wattu jonoɓe kalnimo hono ɗati kanɗi nangade nanguede yella jaam e deƴeran hewte ley leydi ndi keɗɗemo kanko noddirteɗo Boubacar Nuhum Diallo le fedde nde noddirta irganda nde o woni muɗo komo sifido en do faccitan Mamadou Samasiekou.
Mawɗo e fanda garangal amen yo hollitinde ɗatti dabareji e hunande mum en yiilaji amen ɗi min kawtini ɗi foof ele tongande nde banggal imadaraji wattu duumiɗo madun wattu dabɓo so dabareji ɗi kay ana wodi siftiji hono tellaji dow jogola laamu ele nokkuji ɗi tellaji demal e kaña sariyaji jogola leydi yo caggal lugaji mawɗi dow kala ko latade sababuji basiji le région Mouti min tongi hendun inde yimɓele mawɓe fabade jogolla kaɗo ciɗi Allah kano keli ndi hulti weltanki sanne ko golla e ley hen ko yo faaba amen yalla dabare ne heeɓa tellaji leydi ndi.
Yoga e dunki e ande kolliti wiide wala fo koɓe jiidire ɗum woni ɓeɗo yimɓele wonɓe ley sa ha leydi ndi kañelle wonɓe ley wudde leydi ndi yalla jaam e deƴere no warta ley oɗo nokku fa hande ɓeɗo taykitittoɓe kolliti wiide wona ɗum tan woni hono ko hani gollede ko heewi an heddi fa hande ne ƴewte yalla jaam e deƴere hani wartirde ley leydi ndi fa keɓen famtade keɓɓe mo kanko Serge Daniel o yo bolli fittoɗo dewto jottino o kabaruji du komo sifido hen do faccitago mumini sende bou.
Miɗo mila wiide yo yiriware arando bandaw banggal kabaru rafindenagu le wuddu leydi ndi nafa mawɗo woni hen iɓe ka ana jogino dabari mum woɓɓe duna ana jogino dabari mabɓe kanko o fuɗɗi haaldude e pelle gonɗi le wuddu leydi ndi saabe darande yimɓele pelle ɗe ana mawni heddi yimɓele jañeli ɗi hono haaɓe e fulɓe dabari bandaw nafa mawɗo woni hen yimɓele pelle ɗe ana mbawi haaldude e yimɓele jañeli saabe min taykiti wiide yimɓele guɓɓe jon en kaɓɓorɗo kewɗi ana le pelle ɗe duna ndeno eɗum wawi latade sababu yimɓele pelle ɗe laato haalanowo hakkunde makko kañi yimɓele guɓɓe jon en kaɓɓorɗe.
dido kabaruji foromba hebdu dun do bema ame ande to dun page Facebook kanya compte Twitter sijo tamani nokuno detter jakaba idum le lamu bofula be wiama al mawlud ndu wada ma ton hanken non be kolitiri widle on do wotto kambe yimbe wonbe le odo nokube jehi be juro yiki neddo mabbe modo mabbe nuddete el hadj salim suare kewdo andal gonnodo ton bangunodo hon le wakkati sappo jitte garno non be kolitiri wiide be jehi be juro yiki yanani makko wonde ton dem holitindide kambe yimbe wonbe nokuno detter jakaba be ka hanken be jammini ton mawlud mabbe ndu fa keben famtare keben mamadou sama seku kanya mumin sende bu ko pewni en do hen
anawara e balde sapo yimbe anangara julde mawlud jakaba e mabbe fasambu kanute ana hen wana arando makko warde wonde mawlud lingendindi
je vient faire le mawlud
mawlud to jakaba ton gila dubi kewdi batte sabu jiji jakaba yo nokku dina ana wol tondun nokku waliajo el haj salum soare kala ngarbe ga en do telaji soni do otobe ga en telaji ma fufti man batte do wudi mawlud
de jakaba
jakaba ton mawlud ana e julde mawdi seku sitafa soare neddo galle be joini gendindi ana hala namin nafa majjon
do mawlud est une fête
mawlud yo yambere yiti mawuri nulado sallallahu alaihi wasallam kambadun holti wide kala ngarobe ga en ko he mabbe yo bela jon en cedele kewde den no be ngaran holtinde telaji mabbe le kawtal gal ko buri hewde fadde mawuri telaji mabbe fuf dawrete
andon wide hanke yimbele juli mawlud jakaba tawelli nokkuji goddi jamma alalbare wetude bete alkamsare dun jula non dun worri wattu julde alislami kewdi sabeton en kejabe dina sertata wattu julde de debbe ji lewru yo dun woni ko musa be sidibe gollidin do studio tamani iwdo jakaba hebani men
wallitindide ko nayri bangal wayde remde haburi mo hitan hikkale leedi midin di dum way wadude kutteji kewdi ko nayri bangal hebude haburi mo ko kanya fa yotta yade bidde ko yaltinte le hen kanya ene bantigaaje ko nande mudun be kollitiri wiide wattu jono dido tid Allah jana gondi yottaade hono kambe gollobe wonbe tonbe jaati fa kebe famtaade fande kebe mumin sende bu e mamadou sama seku
e wike jabe fedde darani be kabaru nebam kanyi gure dabaji be kebati dalaji hikka kambar kabaru rafi bibbe habu heddi CMDT yo dum woni ko Boubacar Sidiki Jabate secrétaire général fedde o holiti wiide
den CMDT hitande fuf na total min kunyaaji temed tati e chapande joyi ton ngaji bidde ka hikka kunyaaji sappo tan e totti min izin ngaji gulluji leedi mali wakkati jul o nambara chapande jitti e jena siki wala fay sappo hebata gullude no haniri
izin ngaji yimbe le janye liduna kebba torna majji e wi Boubacar Sidiki Jabate
bangal gollobe ngi sappo e njombe dun fay ujunoro kebata hinade golle mabbe rafi golle mawnon sanne botte odo alhali o sen ko budi hewde sum men golle amen hebi lawol tan suka be hewbe gontun be njata ile damaji madun be dode gube koptoje de
ko wonani Umar Boare andan do kabaru kebbe e hakkile makko torramun yottoto kebbe leedi ndi dun
dan ulta wiide kebal buytoto leedi mendi sa jewdun alhali wadde dina wurudo o tade fina ti kebe gulleji kewdi denat dum fuf matete sanne le ko yete PIB kebal leedi mali
andon wiide leedi mali wonno rawani leedi arando ito habu le rumde afrika ka hikka darande makko jipoto sanne yo dum holiti wiide honjoto be hewbe
wattu jono min kokkan o do kabar don kanko journaliste leyi nokko no dirtedo duwanse no dirtedo ahmadou nyali buli ilale noga e dum won jagom lewru septembre jabbe non du o suuta mo do hakkunde nokko no dirtedo jenne kanye so fara fande mi martay compagne mako kala andudo do woni funa dabreji hedi kan fiede yalla mo henta hore mako tinno don pammino jamarnde ko wodi ton
studio tamani yo fa ballamu leyde suede Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sekrab den lotne le reso ngaji meden den puddirano kuno dirte do kuccala be bi police ngabe gollobe ton le detti dibe puddidi ton golleji mabbe tagal ko darno ton ko warta e lebbi jegom ko lati sababu so darno golle o wakkande majiriji de puddno le leedi meden ne couvre feo wonno le nokko wiama le majjondu police ngabe taton kanyen parmina ton mobilaji mabbe du won bonano le odo nokko wakkande majarnde wadano ton de gardan fa nokko no dirtedo kati ko yaata sukabe roobe le chapan en jeneum yurobe le gelle chapan de nay e joyi do le nokko no dirtedo jejeni le lamu kolo kani holi tamu yede kani en paabira ton waktu joni hono kani mo inirde ton chabunde wado do golle fedde ONG ne no dirtata nya ko be dokki be do ko be gatte di do kaaki non holi tira wiide idi yafa e milioji didi woyna chapan de joyi CFA garanti min redo banama do wiyama be kebi ton wattu jono do no groupe kesuka do hokkude ton kurangaaji fedde EDM de no be kollitri wi wattu jono do faabo tobe ton ko nayiri bangal tajido kurangaaji wakkati fulle o do nokko sikrab do katten bete hande do kabaruji meden limi joti on sanne hedaade heejo jamen ka fande fadje e fe no konnandir don no do e ser yowtere meden de an wodi wassalam
sido tamani